girl, you got me so high. Girl, I swear it.
Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe. Anipelekesha, msobe msobe. Kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Mukoroge sumu mume mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye mume kwa shako. Tena wavimbe na wadune ishakuwa yako. Itafune hii mumune ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam. Niku chum chum tam. Nikiku kumbatia tam korea. Ziletu baby, yani paka kisoba.
You can make me sit down and sing this song.
La la la
la. You can't make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. Eh eh. That's if you walk on my bed, na mad. Eh eh. That's if you walk on my bed. If you walk on my bells, now my dude. Wanna paka, wanna paka, wanna need her.
DJ Lewizy.
What about you on the Ace?
Got the boys.
They call me Banner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. Da la da la. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. If you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Essa. When I'm boy, I try to kill us. One paka, one anita. Essa. That's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Essa. When the boy, I try to kill us. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Let me shut them.
Ainama.
Hey, hey, hey. Tonya show me for funds.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Shikakuta.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Mini kimona tabani. Ivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Hey. Baby, gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she's so city vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa baby.
adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondon, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuone, aje
Ainama,
mama
Ainuka,
baby shota
Ainama,
hey hey hey, onyesha univufu
kutunuku mia mia kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi nzi kandei, kama ruba ni kandei, tuwe wote akambebi kambei, sumari kwa nyundo ni gongei, oh mandiru sandei, I love you.
Yokote sokwa bedi kwa kochi kitanda na ichumia, yokote kiona kwa juu chini meza mia, yokote
sungura nipe karote marage sijazoea,
yokote
na konja kote na vandisha mori na chechemea.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto, tinga moka kitenge tutoke mtoko, boda kwa boda tuteme chocho kwa chocho, tena nikichoka ni bebe mi kwako mtota yee, rafudhi ya pemba rangi rangi pare, nyule gihindi chambi chambi na cheza rafuko na bambi boko boko.
Hey, refanta kwa bape na te mpira ushawe kwa kate, mekaji magol kwa tinga za kopiga shuti ni kudaki
nikande, kwa moto baridi zigande, kama ruba nkugane tuwe wote.
Yeah.
Kambebi kambe sumari kwa nyundo kukonge, oh Monday to Sunday I love you.
Ipepete 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 ipepete
Masa
Wood Kenyan boy, Masa Wood, Masa Wood, Kenyan boy, 001.
Kiuno bila mfupa, unavyoka cha Malkia pali pupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata, shepu mpalisi ya zanga, yani swadata. Signora mia amor, my mama sita,
karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti Madrid titi, kameja zia katikati, yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki. Madrid titi, speedy mia misifungi breki, tuki chiki chiki.
We mama
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama
pepete.
Basi ongeza manjojo, leo taratibu misi na garaga, mpaka majogo. I love the way kari kwa midadi,
you turn me on me, oh oh oh.
Fundi wako wa makasi chumbani,
mandi gondingo, oh oh oh.
Niko geleka msumari,
kwa nyundo ya kome, oh oh oh.
Nisungushie kausukani,
drive me loco, oh oh.
Katoto bisi kuti kuti,
ale
Madrid titi, kameja siya katikati,
ale
yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki,
ale
Madrid titi, speedy mia misifungi peki,
ale
tuki chiki chiki.
Hey mama
pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama
pepete.
Napenda vile unavodunda ukitembea unafanya niku take take kweli mola kakugumba unateketea vile uko lit lazima nkukate sijui ka unakopi yamini nani mitaani boni ita OG nataka vipi atoti iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi na jinsi anavolikidi likidi kana komba naifanya kana digidi digidi uchikidi chikidi ana digidi digidi mashode mengine saini tibiti tibiti
toto kibobo kibobo huyu mtoto kibobo kibobo yani kibobo sijamuona kama ye 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 yani kibobo itadunga suti na tai nimfuate nimnongoneze
pole pole
mwambie yeye ndo nadai ananipa mima wenge
yendo shule
toto laki nine robari uswazi kote yendo ametawala sioni noma yani mbwane sopari akinipa sika time inakwala figa kamjaka yani bala nyuma rigirigi rigirigi kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri figa kamjaka yani bala nyuma rigirigi kwa shanga kiuno ninasimama wima Kalfaji,
mtoto high class, mele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, mele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kibobo, kibobo, huyu mtoto kibobo, kibobo, yani kibobo, sijamuona kama nje.
Oh baby, muza kombina washwa pabaya. Oh baby,
DJ Lewis.
Oh baby, muza kombina washwa pabaya. Kiyucho cozy, ukini gusa gusa mihaya. Watu mtoko, mihogo bichi koko. Nideke ziki toto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be so low. Baby, give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be so low. Na unifanye utakavyo. Baby, give me some more. Ziteke zangu isia.
Nitumia zimenifikia nipo salama tausijali nalishwa vita kinono na jeria biriani angamia enzi twadalika na pokidali nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angala vero amizizi soku katashina enzi wakapanda da mjini baba pesa fitina nimeukani dhara visenti haba mfuko mechina nando uwezo wangu likuishia ninge kupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema lisi na gari ninge kupa nini
Girl, you got me so high, high.
Masters.
Sports Entertainment.
Yo, pull it up on it. Run some tuna, man.
DJ.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
Na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Baby, go for me, I take a look, look. He don't tell you where my eye is true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I just follow you to see what in the cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna. She didn't make me holla. She no get it wala. Baby, make we go see my mama.
Yeah. She got the fire waist, fire waist, fire waist. Fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
I wanna take you home, you money. I wanna take you home, you money. The money that the mami, sita kitena ya kizamani. You sweet the sugar, girl, you're my honey. You say you like my song, today I wanna sing you a cappella. Tina mfumba na macho wasikuone, nataka uwe wangu.
Wangu, wapeke, you are my angel.
Teko kiwe changu.
Chao, chapeke, you are my angel.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist.
Pole pole, sauti tetele, usije ntesa nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafuzo ya kikomando. Nipe mama, nipe nyumba na choo. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mma. Anyways,
Sasambu, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua na umenya na ugea unakula.
Oh, uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako unaujua gamini mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Kuinjo inazo alazi situsumbu.
Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa za kupaka maji, wanaita mma.
Anything for your girl, give me more. Sit down. Anything for your girl.
whatever you decree. Oh baby, I go give it to you, give it to you. Oh boy, don't they increase? I know you see something in me. I beg you, come and give me.
Kifani chuchu dede, akumbali sichezi yo. Wasije kunimegea bege, aga nanga nanga. Mtoto nivo mwepesi kusakata nesi, miguru ya pesi minauma. Nana nina nana, nina nana nana. I swear she so sexy, muni sina keshi, la kwangu so kesi na uchuna. Nana nina nana, nina nana nana.
Así, kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anda kama mbea sio rafiki. Kanyaga fiki. Kanyaga kana pigo za una kana pigo za una kana pigo za una asim kanyaga asim kanyaga asim kanyaga asim kanyaga asim kanyaga kana pigo za unafiki.
Let's take out the vocals and leave the beat.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi. Akundisha kubish kwa ni pepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umapia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Come on, Ali Chesa Sanku, Wale Wakuda Wadaku, Kitaku Daku, Wanyuwe Zinamba Chafu.
Watu wanataka money, so mikimuita kuposti. Kanyaga, kunitumia ni picha pigo gani? Eti basi den kuposti.
Oh yeah, yeah. Kadisa rusi kuchanga changa.
Kanyaga,
wakati mwenyewe na majanga.
Kanyaga,
sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yeah. Kama kutila mungambo.
Kanyaga,
wafuruga mpambo.
Kanyaga,
wase wa kista kichambo.
Eti bebe mungi bando. Sushi.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pole kwa kuchelewa, tunajua foreign. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, charge na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukiteke. Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pole kwa kuchelewa, sunajua foreign. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, imetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mtuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limecha nikas. Kama pochi. Kama pochi. Kama pochi limecha nikas. Pika zina kitambo napata chimbika leo. Yeah yeah. Mama sita take a picture. Tunakikisha leo. 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 Leo.
Leo. Leo.
Weke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari. Cheza bari, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari. Chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checky checky. If I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget. Ya kula kuku peti peti. Mana maseke ukitete, uulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nani. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mbua.
Toto body body, chuchu anten, bele fodi, numa konte, ma fodi fodi, ma benzi sinem,
ma benzi sinem.
Nisubili kuwa butu, nikakino wa makali, nikakino wa makali. Msisu butu, umende ya machali, umende ya machali. Amilo, amilo, ikikumizi na pweta pweta. Amilo, amilo, batile usichane mke, yamani mwenzenu na.
DJ Lewizi.